sami noma ngaba usaye nabe wangikumbula ngiyathanda usekhona sithanda sami noma ngaba usaye nabe wangikumbula ngiyathanda usekhona sithanda sami
Oh, yeah. See you in the morning, baby.